hiriman uma kabile kata tu ya mwanesta aliyombela bamayo wakutesa kwa sana banao biala halafuruka bakoja banja kunsaila bolo jungi kolo aho mwakojiwa nibole mtalo bido kuinga bunegini mpaka mwashika chene ko
yale kindi wapeji kutesa kama biaji ya batale dono nifo itano
Matukio
mingi shinyanga ne mwanza kasoma kwa kote mwabaki bapo neza maisha wawe Alexa babu Alexa
Bangi wata tumu magadiyata Kuchungu tajuji ila bande
Ika masata Kila mwenega wato santa Gatita aletoka
Iwa naganata kitali Iwa naganata kitali
Upo shambio
Mule kukule wana wafu Bangi malongo lomo
Kukite tabu nataka Kukari sana kawa Ika masata Kila mwenega wato santa Gatita aletoka
Kibwa naga
Kibwa naga naga kitali Upo shambio
And never took a banana loaf in a go shawli. A ticket cuckoo sata on silo miloka guloka gongi kulu. Ya ya, masata canagali horse to. You sata canorontimu. Na malaria to go sata gavanu. Uja hospital yoga pingwa. To let go to fumoto go chonganisha. Lamri chonganisha itakiwi. Hata serikali inapiga marufuku. Fanya! Malitini! Itanaga makononga chambu chambu. Harakalaka. Zoka ndani ya Blackie Boys. Wanyoshe kamarura baba. Watakomu mwaka uu. Songa mbele Blackie Boys. Adela di ya mwana wimu mwana esto chuma mariko jiru mwabu songo mama unelo mbajilele mhundu kamo Tobe shimu sana, boko yaka na midamu, boko yaka na midito, na kira la hana ho.